It's another one, another one.
Touch. Wambie dada zao wameshanipenda, na wapa pipi na kulamba kana denda.
Basi weka kope mupanda kitandali,
dudu cheze mchezo ilo katazwa na manga.
Unavokata, unavokujaga, unavonjonjonjo unanikoshaga.
Amina kata, kukua kutaga, ndani na ula ula unavujachaga.
Anime kamatia, na chini 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 nime kamatia.
Anime kamatia, na chini 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 nime kamatia.
Au kwenye kiti, kwenye bedi mama nakata tikiti.
Ah, hey, hivi hivi, ay munishike mamu nakata.